nano tuli bageni byansi byakufa byakuleka tuyita mu buyisi fe nano tuli bageni ensi madala abamu bamboka nga balala bakkirira biringa bizimbe naye mborofu ngudiya za bizibu banja bazetise mbazekanya omuzito bungi nnyo naye mbutuufu omuntu asani dafune kubuwumuliro nolwekyo bambi bw'obaokola nnyo osani towummuleko bw'oba omukyala oba omwana osanike osanyikeko ate bw'oba omusajja osanidde owumulire ddala abakusunga gwe baleke osanidde olye ku sente ez'obakoze yansi byakufa byakuleka tuyite mu buyisi fe nano tuli bagenyi yansi byakufa byakuleka tuyita mu buyisi fe nano tuli bagenyi sinzibunyore sanidde kwewanika byobofunyewo gwe byebalize ne bwobanga tomatidde beerawo kubanga abalala baavu nnyo waliwo n'okufuna nobanga talabanga olwobuli kufunye okalangirire saasira badula nga bafunye kubaffe abalala twalaba dda mu Uganda abagaga banje Uganda buli kyeyayo yabakisanga gyovola banga mbagamba nti bw'oba e Holanda nga egw'omukyala omwavu weyongera okola nga tokoowa kuba kamukamu gwe muganda yansi byakufa byakuleka tuyite mu buyisi fe nano tuli bagenyi yansi byakufa byakuleka tuyita mu buyisi fe nano tuli bagenyi
bambada 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 mbebe bambada 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 mbebe bambada 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 mbebe bambada 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 mbebe
ensi madala abamu bamboka nga balala bakkirira biringa bizimbe naye mborofu ngudiya za bizibu banja bazetise mbazekanya
omuzitobungenyo
naye mbutuufu omuntu asani afune kubuwumuliro nolwekyo bambi bw'obaokola nnyo osanidde owummuleko bw'oba omukyala oba omwana osanidde osanyikeko ate bw'oba omusajja osanidde owummulire ddala abakusunga gwe baleke osanidde olye ku sente ez'obakoze yansi byakufa byakuleka tuyite mu buyisi fe nano tuli bagenyi yansi byakufa byakuleka tuyite mu buyisi fe nano tuli bagenyi yansi byakufa byakuleka tuyite mu buyisi fe nano tuli bagenyi yansi.